sasa unani mention. Naona jua hazi yuko unaleta tension.
Na mbona we ujibu izo mameso? Unafanya nina chizi unaleta tension.
Sinli kushonta kupea kesho. Unataka leo mziza unaleta tension.
Nina mistari kazi leza lesson. Takulainisha mami utapata tension.
Nipe usiku mbakache, nipe usiku mbakache, nipe usiku mbakache, nipe usiku mbakache.
Niko usiku mbakache, niko usiku mbakache, niko usiku mbakache, niko usiku mbakache.
Kwanza ulianza kuni love bomb 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 east west adinda ni ya mom zone. Leo ndom kesho thong zote random. Nangoja ile siku tanitumia makondom. Kazi anatizia mianza kunita malaya. Juni wewe ndo ulisema ti malaya haridhishi. Ni miema wewe ndo kona tabia mbaya. Juu kwa grao wa usema ti mziza simamishi.
It's funny you can speak now. Na mitu ndo neza fanyo kwe sprinkler. Ukiona ipol unakuwa stripper.
Nyamaza unajoko loudspeaker.
Unaleta tension. Mbona kila sauna ni mention? Na unajua hazi yuko unaleta tension.
Na mbona we ujibu izo mameso? Unafanya nina chizi unaleta tension.
Sinli kushonta kupea kesho. Unataka leo mziza unaleta tension.
Nina mistari kazi leza lesson. Takulainisha mami utapata tension.
Nipe usiku mbakache, nipe usiku mbakache, nipe usiku mbakache, nipe usiku mbakache.
Niko usiku mbakache, niko usiku mbakache, niko usiku mbakache, niko usiku mbakache.
Ni mi wena rose rose ni leni dose dose. Jenzi unasumbua mami leni yolz. Tire mandon sire ndeni wrong. Anateta nimebeba kitu long ndani ya long. Niki come in ana get income. Niki come out jo hakunaga outcome. Yeni msani anafanya nina rauka. Wanta maiwezi vile ananipea two term.
You can't shame the shameless.
Kauna dai nipite now baby say less.
Wachana na mademu wako fameless.
We wachana na machali weka ages.
Tension. Mbona kila sauna ni mention? Na unajua hazi yuko unaleta tension.
Na mbona we ujibu izo mameso? Unafanya nina chizi unaleta tension.
Sinli kushonta kupea kesho. Unataka leo mziza unaleta tension.
Nina mistari kazi leza lesson. Takulainisha mami utapata tension.
Nipe usiku mbakache, nipe usiku mbakache, nipe usiku mbakache, nipe usiku mbakache.
Niko usiku mbakache, niko usiku mbakache, niko usiku mbakache, niko usiku mbakache.
This is Respect Music.